nimeipata, barua yako nimeipata, uliyoyasema nimeelewa, uliyoyasema nimeelewa. Nipatapo nafasi nitakujibu, nipatapo nafasi nitakujibu.